uswa wathatha incwadi endala uthi mawuqeda kuyithatha uyifunde uzizo usuthi hey cha hayi isidala imfashini endala leyo ndlela yenkambiso zakudala leyo ndlela umhlaba owawuyiyo ngalezo zinsuku zakudala kubuya ngasangena ekuphini kwesimanje uma ubuka umhlaba esiphila ku angithobe ngubingelele kwamukele futhi ngentokozo engosini yethu efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo ka Benny Diamond we Christian Networks dukuduku ubona kukhona opost i-ad yephephandaba elidala ayifaka kwi-social media mhlawumbe ikhombisa indlela abantu ababuka ngayo iqhaza lowesifazane mhlawumbe eminyakeni la ko-1950 indawo yabo yabisekhaya beklina bepheka benaka becanta igceke kulezi insuku akuselo lokuthi ulokothe ungumnikazi wephepha kube yona nto le ungayibhala ngumuntu wesifazane lutho futhi ngokufanayo indlela iBhayibheli libuka ngayo iqhaza lobulili bobubili ngokuhlukene kubuya kuyinto ephikisana ngamalengiso kunalokhu okubuya kuyinqubo ejwayelekile yesimanje kule minyaka esikuyo. Ngakho, namhlanje, naseyinsuku ezimbalwa ezayo, zolokhu sibuka inhlakanipho eyimfashini endala, uma ngayibiza kanjalo. Mayelane neqhaza lowesilisa nowesifazane emhlabeni wesimanje, asiqale ngalokhu. Kuthithu 2 verse 1 no 2 Kepha wena khuluma lokho kufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi amadamadala mabe ngayithibayo azothileyo aqondileyo aphilile ekholweni nasothandweni nasekubekezeleni iBhayibheli eliyikho isikakhulukazi ukuba incwadi yezinto eziphathekayo futhi lokhu uPaul akusholana kuyithwasa lakhe kwiministry uTimotheo ngokuthi makafundise wonke umuntu ukuphila ngokwezwi likaNkulunkulu okusekuqaleni kuloluhla ngokuhambisana kwalo ngononina ngabantu abasemqwa kakhulu kunabo bonke abanye amadoda amadala kungani ngoba umsebenzi wamadoda amadala ukwenza impilo yesibonelo ongabukwa kuso ngamanye amazwi iqhaza lawo lisobala ukuba ngama role model ngikholwa ukuthi ayezwa amadoda amadala njengamanje amadoda amadala abantu banibuka ngakho lalelani leli qhuzu leseluleko esiyimfashini endala zithibeni yibani ngaba serious abahlaniphile futhi nibe namandla kulezi ingxenye ezintathu okholweni othandweni nasekubekezeleni abantu banibuka abantu banibheke ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje ukuyithwala devotion efresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077